Yali buriya ni ikintu gikomeye cyane by'umwihariko kuri njyewe nk'umuntu uri mu gisate cy'ubukerarugendo. Ubukerarugendo urumva harimo n'ingendo, ibi ngibi ngiye gukora nabyo ni urugendo. Mu by'ukuri njyewe navuga ko mu magambo make ngiye gukora icyo bita ubuhahirane, ntabwo ngiye guhaha kuko nanjye ntabwo ngiye mfite ubusa mu mutwe.
Bwana Robert Muragijimana n'umuyobozi wa Amasimbi African Adventures, ikigo giteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu musore w'imfura mu bana batatu afite imyaka 27 y'amavuko, Muragije Imana, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika bura amasaha make ngo yurire Rutemikirere yerekeza muri Amerika mu mahugurwa ya YALI, Young African Leaders Initiative, Mandela Washington Fellowship. Ni gahunda ya Perezida wa Amerika Barack Obama ireba abakiri bato ku mugabane wa Afurika mu rugamba rwo guhangana n'ibibazo bihudindiza mu iterambere. Muragije Imana ukomoka mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, atuye mu mujyi wa Kigali. Bwari ubugira kabiri asaba kujya muri YALI ajya gufata umwanzuro wo guteza imbere ubukerarugendo binyuze mu nyandiko. Uyu watangiye kubugira ubwe kuva mu 2013 yashakaga gukemura kibazo ki arasubiza.
Nagiye ntembera mu mapariki atandukanye y'igihugu, hanyuma nza gusanga harimo ikibazo. Nibyo, harimo abagide y'umukerarugendo agezeyo baramuyobora bakamusobanurira, ariko naje gusanga none yo bamaze kugusobanurira ibyo wahabonye byose. Murabizi u Rwanda rufite ibyiza byinshi, ariko iyo atashye nta kintu bamuha nk'urwibutso gishobora kumugaragariza bya bindi wabonye kugira ngo uzongere ubisome aho waba ugeze hose cyangwa se ubisangize nabo usanze. Sanga harimo harabura ikintu, niko gutekereza. Rero ubu ngubu mfite umushinga ukomeye cyane aho ndimo gukora kuri projet yitwa Rwanda Nziza. Ni ukuvuga ngo ndimo ndareba ikintu icyo ari cyo cyose kigaragaza u Rwanda nk'igihugu cyiza koko. Murabizi mu ndirimbo y'igihugu hari akantu kamfashije cyane mu ndirimbo y'igihugu. Iyo tuvuze rero ko rwuje imisozi, ibiyaga n'ibirunga, aho ngaho umuntu aribaza ngo mu birunga hari iki, ese mu mashyamba hari iki, ese iyo misozi ni iyihe, ibyo biyaga ni ibihe? Ubu rero muri iyo projet yanjye ndimo ndandika ibitabo. Kuri ubu tuvugana amaze gusohora ibitabo 20 byose bibumbatiyemo inkuru ku bwiza nyaburanga bw'igihugu.
Ibi bitabo 20 n'ibindi biziyongeraho byibanda ku bukerarugendo. Bwana Muragije Imana avuga ko bitazaho umwihariko w'iki gisata, ahubwo ikigo cy'igihugu cy'uburezi REB cyarangije no kubyinjiza mu mfashanyigisho mu mashuri abanza n'ayisumbuye.
Inyandiko zanjye nk'uko nabasobanuriye ntabwo zagenewe ba mukerarugendo gusa, ahubwo zagenewe n'abana b'abanyarwanda. Abana b'abanyarwanda nshaka ko bakura bazi kurata igihugu cyabo, bazi ibyiza bitatse igihugu cyabo, noneho bagakorana na ya mitekerereze myiza yo gukunda ubukerarugendo. Mu mwaka ushize RDB yasohoye raporo ishami ry'ubukerarugendo, ariko iyo urebye raporo mu mastatistike yabona ko harimo icyuho gikomeye. Birababaje, abanyamahanga baza mu Rwanda ku kigero kinini cyane, ku buryo ureba abakerarugendo bageze mu gihugu ugasanga 70% ni abanyamahanga. Hanyuma ukibaza ute se ni gute abanyamahanga bashobora kuza bakamenya igihugu kuturusha, ni ukubera iki? Nyuma rero naje gukora ubushakashatsi butimbitse cyane, ariko nza gusanga ibyiza tuvuga u Rwanda rufite hari benshi batabizi. Ni ukuvuga ngo dufite zahabu ariko ihisha ahantu tutazi. Niyo mpamvu rero njyewe nashatse gukemura ikibazo ngihereye mu mizi. Abana b'abanyarwanda mu mashuri yose abanza ndetse n'ayisumbuye, ibyo bitabo byanjye ubu ngubu birimo birakwirakwizwa mu mashuri yose.
Intego kubajya muri yari nk'uko bayihurizaho n'ukwagura ibikorwa byabo bikarushaho kugirira akamaro rubanda. Ibyo ni nabyo byifuzo bya Perezida wa Amerika Barack Obama. Abavuye mu Rwanda berekeza muri Amerika biteze kwereka Perezida Obama ko ibyo akorera umugabane wa Afurika bitagomba kuzaba amasigara cyicaro.
Ngiye mu gihumbi rero ngiye kugaragaza u Rwanda, ariko nanone nkigaragaza nka Albert ufite umwihariko, ufite ahatandukaniye n'abandi 999 bagiye kujyayo. Ningira amahirwe rero, amahirwe yo narayagize deja, undabura amasaha make yo kugenda, ariko igihe tuzaba duhuye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Barack Obama, ngize amahirwe yo kugira ikibazo mubaza. Ngira ngo ntabwo byakorohera umuntu wari wese guhuza urubyiruko rugera ku gihumbi kandi ruturutse mu bihugu byose bya Afurika. Ni ukuvuga ko rero icya mbere ni ukubanza kumushimira urwo ruhare yagize mu guteza imbere Afurika, ndetse tunamwereka ko ibyo yakoze hari icyizere bitanga. Tutaratari amahirwe tugiye gupfusha ubusa, ntabwo tugiye mu butembere, ntabwo kandi tujyanye ibibazo muri Amerika, ahubwo tujyanye ibisubizo byari bitoya kugira ngo tubibyibushye noneho bizamuye mugereho kuko ubu ngo Barbera uri hano icyo nakoraga ntabwo Barack Obama yaraki nta n'umunyamerika warunakize ku buryo bufatika ariko noneho ubwo icyo nzaba nkora ndamutse mvuyeyo kizagenda kikamugeraho ngira ngo ubwo nibwo buryo bwiza bwo kumushimira bwo kunamwereka ko kandi ibyo yakoze hari icyo bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda no mu mibereho y'abanyafrika muri rusange
biteganijwe ko 15 baturuka mu Rwanda muri iki kiciro cya gatatu cya Yali bahaguruka mu masaha 3 z'ijoro za hano mu Rwanda berekeza muri Amerika iki kiciro ni gisoza amahugurwa y'ibyumweru bitandatu abanyarwanda baraba bageze 27 mu gihe ibyiciro byose uko ari bitatu abanyafrika bose hamwe bazaba babaye 2000 bayabonye tubifurije amahirwe masa mu rugamba batangiye ehakabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.